Oyaore uru kende wetena gi nyiminena. Ageno kuseso winjo tapes kata tonde musebedo kuwinjo, kendo ageno ni ubiro puonjri mang'eny e buge auchiel mwasetimo. Koro sani wachako buk manyien. Machiegni uru. Ma en buk namba 7 kendo wang'iuru picha namba 1. Wasewuoyo e kinde mokadho kuom nyuol mar Yesu Kristo kane onyuole gi Bikra mane en nyako, kendo sani wabiro kendo nuoyo wachno e sechegi. Nubiro e piny e yo makama ni mondo in gi an wawinjre kendo wang'e Nyasaye e yo makare. Koro winjuru Yohana mokwongo, wabiro somonu kowuok Matindo 10 nyaka 13. Ne enie piny, to kata obedo ni en ema ne omiyo chuny ochwe piny, to piny ne ok ong'eye. Nobiro e pinye, to joge ne ok orwake. To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye. Ne onyuolgi kuom Nyasaye to ok kuom anyuola, kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano. Wanyalo yudo teko ma ok wanyal winjo maber gimomiyo Nyasaye, Yesu Kristo, kod chuny maler en Nyasaye achiel. Ok onyiso ni gin nyiseche adek kata ji adek mopogre, to gin na gimoro achiel. Ok waseloso mang'eny ahinya e wi chuny maler kata roho maler, to wabiro loso e wi wachno e buk mabiro.